za musalaba kuwerera bana musalaba wanebizibu bibanga musalaba na yewe tulino kuita No twabisanga obwe byali bwebiri bwekiri bwekiri babaganda bange teri kirungi kyofuna ngo tudde ku mukeeka buli kirungi ze manyo lino kukikolerera n'abazadde mubuulira abaana bamwe mubayame si teyagala bagayavu nabye bangi sabamuwate bwe twasoma okalya dakadada munnange kakubo kuba ebidongo byagala kukubya manyi Zogo kwe mpiso musalaba Kubye bidongo miaka kumine birikati Kwe kufuna ketula gawera wachiri Kakere ndanti Kava kuluba yo kugunjulaba Nana kwa kumpi musalaba Wota kwetika Wandi kwetika Owele laba Nana bazukuloba welele Wetike
Omusalaba
Teweka nye birunji bivamo kutegana Wale bizibu vivanga musalaba Na yelie kubo mwetuli Fune moto kaloleza mkukuba kaluru Siganye bagereso mukisa mpewo Na yekuberi singali ya musalaba Ebyo bwelele bibabya peyi mwatu Jimese wanyana ya sasula na bulamu Ya temula chita watu alebyo bugagano kale Abechalo bamusanga yomuru suku Bamubuza chiche chocholi na mchisawo Tieno mali yange mundeke ngende Bale merako bakebere mchikapu Gachitawe guatemie temie mubi wagu Ye wala musalaba kukwetika Ye wala musalaba funamangu Ya famangu te ya wangalaje Okwe walo musalaba chibi wama Wetike
omusalaba
Teweka nye mirunji bivamu kutekana Wale bizimu vivanga musalaba Na yelie kubo mwetulino kuita Wetike
omusalaba
Bazadde bange betika omusalaba N'abansomesa betika omusalaba N'emikwano gyange olusimba musalaba ye
Awo wetulino kuyita
Osi wange olusaba musalaba N'emirimu gyange olusinga musalaba N'eminkozesa bafuuka omusalaba
Awo wetulino kuyita
Okugumikiriza musalaba Okuwerera abaana musalaba Usasura mabanja musalaba ye
Awo wetulino kuita
Okusome bitabo musalaba Nokukera mutumbi musalaba Obwesigwa na bwolusi musalaba ye
Awo wetulino kuita
Okutereka sente musalaba Nokutereka ebyama musalaba Nokuyamba balala no musalaba ye
Awo wetulino kuita
Chala wolu saba musalaba No muami olu singa musalaba Obufumbo bufuko musalaba yeah.
Awo wetulino kuita
Wetike
omusalaba
Teweka nye birunji bivamu kutegana Wane bizibu vivanga musalaba Na yelie kubo mwetulino kuita
Wetike
omusalaba